ngalishona mama boni utata mkulu sihambe sugu aye ngalishona mama boni utata mkulu sihambe sugu aye
Tabuka pamuza one little one fuck. Ay, one little one fuck. What's up again? Better for the boys at the back. Jump is up not dead. Ay, keep it up, mama. Yo, busy men's conference. Yo, sepusa siyabuya chuluka chukucha penduka kukuka tabuka pamuza one little one fuck. Ay, one little one fuck. What's up again?
Nanga shona, mama boni, utata mkulu, sihambe sugu. Ay,
Mama boni, utata mkulu, sihambe sugu, ayee.